Banze tubasuhuze mwese 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 abakurikira ibiganiro by'ikondera libre, ibiganiro by'ikondera ryigenga, ikondera ridaheza. Turabaramukije cyane mwebwe muri mu Rwanda mwese mukunze kudukurikira nk'uko bitugaragarira mu nzandiko n'ubutumwa mutugezaho. Iri ni ikondera libre rero, ni ikondera ritanga ijambo ijoro ritaragwa, ni ikondera ryigenga, ikondera ridaheza, ikondera riheza gusa ubucakara bw'ingeri zose. Iri ni ikondera rimenyekanisha igitekerezo cya buri wese, cyawe bwite cyangwa se ubunararibonye, bubera urugero abakibyiruka. Ikondera libure ry'uyu munsi rero ryabatumirije nyakubahwa Bwana Barahinyura Shyirambere Yohani. Barahinyura ngo Kagame yatobye FPR ya Rwigema, ngo bakimara kwica Fred Rwigema ngo Kagame yakurikijeho abasirikare bose bari ibyegera bya hafi ya General Major Rwigema. Ubwo ngo Perezida Kagame afashe ubuyobozi bwa FPR inkotanyi, ngo icyo yakoze gusa ni ugusiga u Rwanda amaraso na genocide. Mu kiganiro kirambuye uyu Barahinyura yagiranye n'ikondera libre ku ya 21 z'ukwa 12 umwaka 2017, asobanura uko yinjiye muri FPR inkotanyi, dore ko yari anayisanzemo undi Muhutu Kanyarengwe bakomokaga mu karere kamwe k'Amajyaruguru. Ariko ngo ibyo yabonyemo n'agahomamunwa, urugero ati: kubona mpaguruke Kampala ku ya 30 z'ukwa 9 mwaka 1990, yaba Rwigema wa nkuyi wanjye mu Budage, yaba inyumba ruza twavuganaga buri gihe na Rutarimara nemeraga, ngo yewe na Kanyarengwe mwene wacu ngo nta n'umwe wigeze ambwira ko bazatera u Rwanda, maze mbimenya ngeze wanjye mu Budage. Uyu Barahinyura Shyirambere Yohani wayobotse FPR inkotanyi akanayibera umuyobozi w'itumanaho n'itangazamakuru, yemeza ko FPR ya none atariyo yabayemo, nubwo niyo yari yeguriye atayimazemo igihe kuko mu mwaka umwe gusa yarayisezeyemo, hari ku ya 17 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1991. Turabasuhuje Bwana Barahinyura, muraho. Yego. Twagira ngo rero uyu munsi tubashimire kuba mwemeye kuvugana n'ikondera libre, ikondera ry'igenga, ikondera rirwanya ubucakara ubwo aribwo bwose, ubucakara bw'ubwoba, ubucakara bw'ubukene, ubucakara bwo kudashaka kugira icyo umuntu avuga. Turabashimiye rwose. Tukagira ngo rero kuri uyu munsi abenshi ntabwo babazi, ariko kandi hari n'ababazi babazi mu mibereho yanyu n'urugamba mwarwanye mu bya politiki y'igihugu cyacu. Nkagira ngo rero muri uyu mwanya mubanze mwibwira abatwumva, mutubwira abo muri bo. Wewe Barahinyura, witwa Barahinyura Yohani Shyirambere?
Niko nitwa, nibyo.
Yego. Shyirambere Barahinyura, se nibyo koko ukomoka mu karere ka Gisenyi?
Ndo ku Gisenyi. Njwe
mu cyahoze cyitwa iyihe komine?
Muri komine Mutura.
Ubu se wenda niba atari ibanga, ubu mwaba mugeze nko ku myaka ingahe?
Ishyaka
nyine umuryango FPR wabayemo umuntu mukuru ugezehije imyaka 30 ngo rimaze ribayeho, ariko mu bantu bavuzwe muri icyo gihe ntabwo nigeze numva bakuvuga wowe Barahinyura, kandi warabaye komiseri, wari umuntu ukomeye ushinzwe itangazamakuru muri FPR inkotanyi. Sinzi rero ukuntu watubarira nawe wayibayemo iyo bira yayo ko muri iyo myaka 30 kuyibona.
Ndashaka ngo dushyire ibintu clear.
Yee.
Icyo kivuga imyaka 30. Kuko FPR yashyizweho muri 1994.
Yee.
Rwigema yapfuye, Jitwera niwe wari umunyige wa FPR. Gahunda yose yari ihari ya FPR yari ishingiye kuri uwo mugabo. Niwe wakoze ibintu byinshi, n'abantu benshi bagiye tuvuze abo mu Rwanda bagiye bajya muri FPR, ahanini bari bakurikiye Rwigema. Ni nayo konsekansi byari icyo cyatumye abenshi Kagame kuvigiye abere ku isonga rya FPR. batangiye bose kubanyereza kubica ubuhoro buhoro ubusorongo ntabwo ari ubuhutu gusa ntabwo ari abahutu gusa n'abatutsi yarabishe ndagira ngo dutandukanye FPR nge nabayemo ntabwo ari FPR iyingiri gufeta iyingiri gukora iminsi mikuru
isabukuru
yatangiye isabukuru ntabwo ari isabukuru y'iminsi y'imyaka 30 n'ibindi biyitirira iyo ngiyo ni isabukuru y'imyaka 27
kubera iki
kubera ko imyaka itatu ya mbere kuva muri 1987 kugeza kuri 1990 FPR yagendaga yari ifite izindi nshingano yari ifite indi migambi yagomba kugeraho guhuza abaturage kurwanya urwikekwe kurwanya ko hagira undi munyarwanda uba mu buhungiro kuko bari bafite experience ko guhunga atari byiza urumva ibyo bintu nanjye narabishyigikiraga ariko aho Kagame azije FPR ikaba ije ni FPR ya Kagame nyine na Bilantuje ubwo rero reba ukuntu FPR ya Kagame yatangiye nubu tubyumve icyo tucyumvikaneho nge ndavuga kuri mbere ya FPR y'imyaka 27 FPR ya Kagame tuzi niba nanayita na FPR ndahera nge ntabwo nshinzwe guhinda gutanga amazina ndabona ko bafite bagira n'umuntu bayita umuryango FPR ko yitwa umuryango ODEBAR yari umuryango w'abanyarwanda abanyarwanda bose abahutu abatutsi abatwa ubu ngubu hari FPR yandese twayitirira abatutsi se ko baje biyitirira abatutsi se yigira umuntu waje gukiza abanyarwanda ngo ari we wabarwaniye none se abatutsi bere no kubya kubyo muri iki gihe ubungubu biramubwira guha urugero uriya Rwigara akina Paul siwamwishe none no kumwica kibihagije arakurikira n'abana be famiye ndagira ngo umenyeshe ko Rwigara ari mu bantu bafinanshije FPR
ubifite gihamya
Rwigara twarahuye i Bruxelles twaraganiriye cyane ariko umwe n'umuntu twari warabaye Moscow witwaga Egide ntabwo uri umugara wari profeseri muri universite i Butare witwa Imana malheureusement ibyo rwose ndabizi neza icyari kimuzanye ndakizi urumva ubwo hari umututsi Rujugiro abo ngabo bose duka ari Rwigara Singapore ari Rujugiro ngo wahunze abenshi bibwira ko bazira ko bafite amafaranga ni benshi muri kiriya gihugu ariko abantu benshi barapfa kubera ko nubwo batanze amafaranga bayatanze kubera ko bakundaga uwitwa Rwigema niwe bari bakurikiye
ariko noneho nicyo bazira kubera nonese wabona n'abantu batagukunda ukumva Kagame si ubwo mwamurenganya niba abantu batanakunda Kagame koko
ariko byinjiyekuvuga ibyo Kagame byatuma yica abantu nibwa bugo ry'inyine kuko ntabwo kugenda ukica abantu ni ubunyamaswa abantu bavunika bya bindi bya babandi bishika y'ibantu seka he nge nibona ari ibintu bisa none se abo bongabo nibo bariya ba Rujugiro ngo witwa Miko hari n'abandi benshi ntabwo bose abenshi ndahirutse inambazi nzi ko benshi batangaga umusanzu muri FPR kandi umusanzu utubutse urumva bakibwira ko bapfa bazira amafaranga yabo cyangwa se bakibwira ko bazira ibi n'ibi kuko kuba bazira ubututsi byinshi bibaho si byo kuko bari abatutsi bazize iki nukubera nta muntu wese n'igisigisigi mu bitekerezo cya Rwigema utekereza Rwigema ntabwo akishobora kugira amahoro mu butegetsi bwa Kagame. Nakubwiye ntangira ko ari umuntu komplexe kandi nubwo Rwigema yapfuye aramutinya. Nicyo kibazo kuko asa amarorerwa yakoze. Urumva Abatutsi bagiye babikurikirana bavuga ngo bagiye gufata ku rugamba, urugamba rw'Abatutsi, urugamba rw'iki, n'ukubeshya barabeshywe
nk'uko namwe mwabeshywe. Ni nk'uko namwe mwabeshywe n'abandi benshi babeshywe.
Narimo tukagira beshyaga jusqu'à la preuve du contraire kuko inshingano zari zihari narazisomye. J'étais d'accord avec ça, j'ai dit qu'on a dit qu'on a dit ariko bakoreshaga telefoni za leta bagatelefona uko bashaka nubwo twashoboraga kuvugana igihe cyose.
Ariko tukiri nyine kuri iyo zabukuru y'imyaka 30 ya FPR, uwo urayita imyaka 27, Kagame ntabwo yakoze akazi ko kwica gusa nko kubivuga, ariko banamushimira yuko ngo yahagaritse jenoside.
Ko n'abasirikari se babizo biri b'abasirikari barwanye bavuga ko Kagame atari n'umurwanyi arizo n'umunyabwoba. Ihagaritse ntibishatse kwiga kuko gushaka kuvuga ngo niwe watabaye Abatutsi ngo tuje mu bundi buhake bwa za base bigitesha ati je ntabwo dushobora kubyemera twe tuzemera tujye dukeya ariko twigenga Kayibanda ubwo urubanza rwari ruciwe bakoze uko bashoboye kugira ngo bamuhire iki uko ibyo guhirika Kayibanda nabyo ntabwo ari ibintu byaje mbaraza Habyarimana akurikiyeho nawe nawe bamupropoza ibintu by'ibyo ngibyo Habyarimana ati nyete nawe arabyanga urumva
yeee
ugomba kora suite twigema nawe sinzi ko icyo kibazo bakimubajije icyo ndicyo ni uko bashakaga kwakora ibitukazamakuru ubungubu twigema ati nyete sinshobora kubikora njye ndashaka ko bacu tujya mu Rwanda ndashaka kujya mu Rwanda ka mu Rwanda n'abanyarwanda nimudufashe ahubwo tutaye iwacu bativugufuyeho ntabwo twigema yapfuye kuri komplisite ku bugambane bw'abanyamerika n'abongereza représenté par Tony Blair mu Bwongereza na Clinton Bill Clinton urumva kariya Kagame ni agashushungwa n'akantu kagombaga gukorera katagira n'ibitekerezo katagira ideoloji ibintu gakora n'abantu bagakoreramo icyazi mu kwica gusa kwica kukwica kumena amaraso kumena amaraso utagira kuvuga rero ngo yabaye ashakashaka kwigira imana y'abatutsi ntaba amaze se ntaba amaze kwica umututsi ushobora kuvuga ko noneho Kagame yaje kubagira ninde
bariya bose rero bamushagaye
kubagaraguza gati nose iriya mirambo twagiye tubona mu myaka yashize yagiye ihinduka muri kiriya kiyaga cya Rweru twaje kumenya ko ari abana abasirikare b'abanyarwanda kandi b'abatutsi none se Kagame ntabwo yishe abasirikare muza mu bufazuba bw'u Rwanda hariya muri za Kagera imirambo yagiye muri Kagera ni abatutsi bavanze n'abahutu kandi bishwe na Kagame na FPR ndetse ntabwo wigeze wumva ahantu ibyo ari abantu babivuze rwose benshi uko Kagame yagiye mu isoko muri Byumba akarasa abaturage arasa yishimye ari ku ijide na mikaneza ariza umuntu ari umuntu muzima icyo nakubwira aho ngaho anyuze ni uko twebwe ubu ngubu icyo nicuza nuko icyo mbona ngira umuntu wemera imana kuko ntawe ufite ku butegetsi atabuhawe n'imana na Kagame n'imana yamushyizeho ariko se pourquoi nuko dufite ubutegetsi twebwe dukwiriye urumva bagomba kuduha agace urabona ibintu twabayemo abanyarwanda ureba urebe twagira repubulika ukuntu byagenze ubungubungubu nta masomo byasigiye abantu bamwe na bamwe ku buryo ubungubu hari abakigenda ku bintu by'abanyenduga n'abakiga umuntu agahaguruka muri dogiteri ngo yarize ngo afite amashuri ngo yaraminuje ati nyamara batwikiye abantu
utekereje FPR ko yabayeho igihe yamaze abayiri mu hafi kuko benshi bemeza ko atari Kagame muri ya wenyine ko hari abandi bintu bibihangange bibishyitse
Kagame nta narori yagize uretse ko yagize amahirwe CIA ikaza kubyivangamo akagira abateshi ku CIA nta muriguza Kagame ntabwo ari umurizeri ntabwo ari iki umuntu baramupingaga bose ntamwemeraga urabona abwo ari nuze nta hari abantu babagabo bari bari muri ishyaka fe mu ishyaka effectivement ariko benshi ubu yamaze kubahumbahumba bose abantu yabonaga bashobora kumubera kidubya bashobora kumubwira ati ibyo bintu ntabwo tubyemeye ariko kuko ni umuntu ugira akanyabugabo iyo ari afite imbunda urumva uwaho umwana we n'uwaho umwana intuza revolver akamubwira akamwereka ukuntu bakora intuza bagira kuri gashete yakwishe abantu akabamara Kagame nibyo akora ubugabo bwe buri mu ntuza mu mbunda ubwo akumva ari intuze twagushishano kubona igihugu kigwa mu maboko umuntu uri nagahoma munwa kugira ngo tugire tuzagira ikintu agira ikintu gikorwa ikindi kintu mbona icya mbere navuga ni Imana icya kabiri ni ukubona abanyarwanda bashoboye kwifatanyiriza hamwe amacyakubiri bakayareka bariya bari bashaka kurisha ibintu byo kuvaho ni abanyenduga ngo abantu babice abantu bakabireka kuko abapfuye ntibazagaruka n'ababishe kandi bakiriho urumva rero ko ibyingibyo ari uguta igihe ibyo ni uguta igihe tugomba ibikomeye bigomba sevuye ko bababaye ariko hagati aho tutarababaye ninde
ese wowe nta bantu bo mu muryango wawe babarishwe na FPR
abantu barapfuye data baramwishe ibyingibyo ntawe nakubwira mbitindaho ibyingibyo byayo kugira ngo nkabyayo njye kuvuga ngo uri muri ahantu imvura ikagwa uri kumwe n'abandi bantu bavuga ngo njye natose ibyo ni ibya twese
umuntu yibaza niba iriya ntambara yari ngombwa
mu by'ukuri ibyo iriya ntambara ya FPR se
ya FPR nyine
iriya ntambara ya FPR ubirebye ndabona atari ngombwa ariko uburyo njye mbona ko njye ni umuntu wizera ndavuga nti ntakiba imana itakemeye kuba imana yaremeye bikaba ni uko hari impamvu abanyarwanda twari dukwiriye kwisubiraho tukibaza tukareba amakosa twakoze n'ayahe ku buryo imana yemera ikatwohereza umuntu nk'uriya kwa rukuduku kugira ngo atugeze aho tugeze ahangaha kuko ni ibintu biteye isoni kizumva abanyarwanda tutari dukwiriye bene ako kanya ni kugira kure ariko ntawumenya uko bigenda uko byagenze ntawumenya hari ibyo imana ibona tutabona twebwe tutazi icyakora abanyarwanda ikintu twari kwiye kuva ku banyarwanda ni ibintu byo abanyarwanda tugomba gucika ku bubeshyi
ikinyoma
ikinyoma ubu cyahawe intebe nziko ngo bavuga ngo umwere uturutse bukuru kwira hose kandi ngo iba ahetse
ababwiriza bo mu mugongo
voila urumva rero ko nta ukuntu mubona nta kindi kintu gishobora kurezera ibibazo uretse ko uretse ubwiyunge no gufatanya tukamenya ko kiriya gihugu buriya butaka bw'u Rwanda bwanyoye amaraso menshi cyane nawe dushaka kwifite amaraso ifuriye ko twumvikana tugafatana uretse ko ntayindi ishyi mbona uretse ideyari twabonye ejo ko ari ibintu bidashoboka donk urumva umuntu uri ku butegetsi hariya ntibishoboka wisigaye rero nta kindi ntuza ni ukurwana gusa se
ye murakoze rero
bikaba byegizije ukumvikana bikaba byegizije ubumwe kugira ngo n'urwo rugamba ntibari barutangiye rusohore
nagira ngo tugane ku musozo utangiye nyine kuvuga ibibazo biri mu gihugu uvuga ute ese byakomeza kuriya ese uri hari umuti ubibonera urabona byagenda bite kugira ngo ako kababaro urimo kuvuga ka FPR ya Kagame kabe kashira muri kiriya gihugu
ntikaramenye yumva ko ikintu cya mbere d'abord icyumvi yakwifuza DDR gukora demokarasi Kagame akunamura inkota akemera abanyarwanda bakishyira bakizana ariko icyo gihe rero ntabwo ziba muri iyi shyo nzi ko bidashoboka Kagame ntashobora kwibishoboka kuko nawe ibyo akora arabizi urumva
icyo cyifuzo urumva ko kidashoboka muri iki gihe
ibyo ngibyo ntibishoboka Kagame icyo gishobora kumva ni kimwe nuko la condition sine qua non condition nuko abanyarwanda twese twakwishyira hamwe tukareka mukagisema amacakubiri abafite komplexe yo kumva ko ari abandi hari bagarusha ubwenge bikabavamo abantu bameze nk'abana bumva ko abatutsi barusha ubwenge abatutsi nabo bafite iyo komplexe de superiorité ibwira ko baruta abandi barusha abandi ubwenge bikabavamo bakamenya d'abord ko mbere yuko ibyo ari byo byose bari abanyarwanda ko tugomba guhahira ku mugozi umwe ubwo rero konkuzio ni uko Kagame yafashe ubutegetsi par exemple ntabwo ntinya kubivuga ntabwo Kagame ashobora kuzaba kuzava ku butegetsi siste niko par
exemple
ni ijambo mvuga clairement
intambara
ntabwo ushobora ntabwo ushobora kubyishyura
imbunda ugakoreze gukoresha imbunda
nta kindi birababaje birababaje ntabwo nakubwiye turukeye ntabwo ntishoboka ntibishoboka kuko uza kwa feri afite umuntu l'incarnation même du diable muri kiriya gihugu ntibishoboka
n'intambara gusa
ntibishoboka njye mbona nta kindi kindi bapfa ni opinion yanjye personnel wambaye uti ubona sosiyo yiyi
none se wari umaze kuvuga ko abantu bakwishyira hamwe ubu abantu bakwishyira hamwe kugira ngo bafate imbunda
kugira ngo barwanye Kagame we
bamurwanishije imbunda
ntibituko pa reka ubunda kugaruka kuri Kayibanda kuko mukunda cyane urumva
yego
Kayibanda ajya gukora revolution yafashe abantu bahuje yaje kumubwiriza abaturage afite abantu deja barwanya urya ndubona za gari ya moshi za tren ahangaho uko zigenda
yego
hari cya tren kigenda gifite za bagozi ingahe 20 zikorwa n'iki na lokomotive imwe tugomba gutekereza tukareka amacakubiri tukumvikana tugakundana nk'abanyarwanda tukimika urukundo mu banyarwanda mu rwanda muri twe tukareka ubutiriganya tukareka ibintu byo gushaka guhakwa bikatuvamo kuko urabona abantu bari kumanuka hariya bari kujya mu rwanda ubungubu bajya kubwira kamenkunda ko agira akabisekere nyine nanjye abantu baje bambwira nk'ibyo ngibyo nanjye nabaseka
yego
umuntu tugire ntitugire fiyesite y'icyo turi cyo twese turuzuzanya icyo ushoboye anyesi uragikora nakubwiye ntitwize kuva ku gitabo cyanjye kugura ukuntu hari abanyarwanda navuganye nabo mbabwira ati mwagira ikintu tugakora tukagira ngo twarwanya iriya sisiteme kuriya sisiteme ikabije kandi abo bantu bavaga mu majyepfo bavaga mu nduga bamwe bavaga i Butare abandi bavaga igitarama ntawemeye kubera iki kubera ko bavugaga ko bumvaga ko ari za enteri bafite mu rwanda mu gihugu urumva niba bo mu rwanda batabishoboye hanyuma se twe turi hanze tumaze iki noneho twe dukora iki ikintu njye mbona tugomba gukora anyesi ntabwo icyangombwa ari ukuvuga ngo tugende twicare mufite abantu bashyikiye hano mu Bubiligi abazungu mfite abantu bashyikiye mu Bufaransa mfite abantu bashyikiye muri Amerika no c'est pas ça c'est pas ça kipaza kubye ngivyo nabyo n'ukwiha mu bucakara tugomba gutekereza nk'abantu bakuze majeur tukavuga tuti turashaka iki urumva kandi tukamenya kugira ibanga niba dufite umugambi tukamenya gukora tutagombye gutera hejuru kuko gutera hejuru
irarenga kuko kuva muri 90
kuva
muri 90
urumva iyo myaka irangiye yose turaganya gusa hagati aho niko bene bacu bapfa urumva abari mu mashyamba abagira bati ntabwo zerwe cy'uko tutigeze twumva ko ntawutwumva kuko uwo tuganira
murakoze rero bwana barahinyura ariko nagira ngo niba wenda hari icyo ufiteyo warenzaho ariko nkari nk'abanyarwanda ngubu bakumva bakavuga bati se uwo mugabo nta nk'ubu yareba ibyo yanyuzemo hari inkomanga yumva afite ku mutima hari icyo yumva yicuza hari icyo yumva yaba yarahemukiyeho abanyarwanda cyangwa yumva yabwira abanyarwanda akurikiye ibyo yanyuzemo byose ubeshye nawe yabonye ibyo yagiyemo atabizi ingaruka byagize niba hari icyo wabivugaho
nongeye ku giti cyanjye numva ntacyo mvuga bafite responsabilite kuba narahemukiye abanyarwanda hari ibintu douleur personnel umuntu avuga ati nigeze gukora iki kandi bitarirwa niba wavuze wabwira abatutsi baje kumuregera gitera but atarabwira ati aho kugira ngo murwanye gitera ni murwanye ikibimutera ubwo abavuga ko nagambaniye donc abongabo n'abakiga bene wacu bati ubu hatarabugambe wa fpr bambwira ko nagambaniye abakiga bene wacu kuko bari ku butegetsi nkandisha igitabo ndwanya ubutegetsi bw'abakiga ibyo ngibyo bisha ibintu bifite imisese ntabwo ushobora kurwana ndwanya ndwanira uburenganzira bw'umuntu wese ngomba kugwana nkurikije ko utegeka ari umunyenduka cyangwa ari umunyagitukarama cyangwa ari umunyagisenyi cyangwa ari umunyabihenge. Iyo ntabwo ari ikibazo cyanjye. Abumva rero kubwo nabagambaniye ni mu bifate batyo. Ariko njye ntabwo nshobora kubirogeta, sinshobora kubicuza, kubyicuza kuko ari ibintu yaba ari ibintu nashobora gukora ubu ngubu ngakambaza muri situasiyo, nakongera ngo abikora ntyo. Sinshobora conviction kuko irisho kurwanya ikibi cyose. Kurwanyaga regime icyo gihe ndabonaga iyo regime ari mbi. Ntabwo nabonaga ko umwana adashobora kubona uburenganzira bwe kubera ko ari umunyenduga cyangwa se ari umututsi cyangwa se adaturuka aha ngaha n'aha. Ibyo ngibyo njye ntabwo nabyemeraga, sinzabyemera. Nk'uko nanga ko Kagame abuza abantu uburenganzira bwabo uwo ari wese, umuhutu, umututsi cyangwa se umutwa. Ibyo sinshobora kubyemera. Njye ni conviction zanjye, ntabwo njye nabyo nshobora kubyicuza ko nadenonsiye ibyo bintu by'ibyo ngibyo. Kuko niba tudashoboye kudenonsiye ibintu by'ibyo, noneho kurwanya demokarasi twayireka. Niba tugomba kuvuga ngo hari za interifite, hari abandi bazakubwira ngo ariko ku bintu wakoze ngo ni byiza, ariko ngo shaka ngo ndumva ngo uwagukurikira ngo uri gushaka kubwira ngo kunyukunyu bikisahani. Ntabwo ngurira amasahani.
Kunyubikira imbehe. Ngo kunyubikira imbehe.
Ndikubona kunyubikira imbehe. Ufashe uko ibyo ngibyo, ntabwo nagendera muri icyo ngibyo. Ubiye umuntu arembye akoze ikintu agiye kuzavuye confection. Hari abandi bavuze bati ndibuka ko maze gusohora agatabo nasohoye muri 1992 Kanyarengwe. Yigendeye Imana imuhiruhuko ridashira. Yarigendeye uwitwa Pasteur Bizimungu. Yarafite ukuntu abayeho. Ndibuka ko bari Buruseli ndi Frankfurt bamaze kumenya ko nasohoye icyo gitabo, Kanyarengwe yarantunganyije. Ambwira ati umva rero wanditse igitabo nibyo. Ashobora ko ibyo ari byo byose ubonye ko agiye muri FPR. Ko igitabo icyo gitabo cyose kontre FPR. Noneho rero umenye ko ibyo ari byo byose ku bahutu biza uri traitre. Noneho no ku batutsi uba uri traitre. Batuzareba konsekansi yabyo ibyo bizakubyarira. Ndabwira numva rero ibyo uvuze wenda nicyo kinsepanda ariko hari konsiyansi nje mfite. Abo banyita ko ndi nabagambaniye bazabinyice ari abatutsi ari abahutu ariko pour moi ce qui est important njye ni uko ubungubu nta signature yanjye nta munyarwanda uzongera gupfa kubera aho ari signature yanjye byahagarikiye aho ngaho bisosire. Ese nawe mukiye abanyarwanda kuko nagiye muri FPR maze kubata kuko nakoranye na FPR wi ariko nafuye maze kubona ibirimo je denoncesura maze kubidenonce ntabwo nabibwiraga abahutu nabibwiraga abatutsi b'inshuti zanjye kabaye icyakora simbure twakora kirikosoza. Bamwe ntibanyumvise abandi bati ntabwo dushobora kugira confiance ntibabimbwiraga ariko naje kumenya ko uyu mpamvu batagira ni ukuba bavuga ko tubatishobora kugira confiance etc etc ibyo byagenze bityo bese nabigira nte ubu uyu mubyizi mukwe ntako batagize
ye mureke noneho
tugiye udakora amakosa utiyangaza ngo agire ikintu akora
ntakosa akora
cyako se ushobora gukora yabaye nari sefi icyo nkora ubwo tuba tuvuga tuti wenda se ntabwo ubu nambaze ubu ngubu ntabwo tuba tuvuga ni kuko mba ndiyemeza ntakoze ntakoze ariko njye nta rumuri mfite tuse.
Niba hari icyo mwarangiza mubwira abanyarwanda wenda cyane cyane muri izi mpera z'umwaka ubwo ni ijambo ni ryanyu tukaba tubashimiye.
Urakoze Anyeshi. Abanyarwanda icyo nababwira ubu ngubu icyo nabifuriza ni ugusubiza ubwenge ku gihe. Ni ugusubiza ubwenge ku gihe tukareka kugendera inzira ubugari tukisuganya mu rukundo rwa kivandimwe tukamenya ko ushaka kubaka inzu agira itafari kuri indi abanza gukora foundation akagereka itafari kuri indi asigaye buhoro buhoro akagenda yubaka n'ikintu kuri Noel sawe Noel neza mwaka usaba biri mwiza mushyire bazawutangire neza ariko bazawutangire bafite umugambi ar'umutusahari yibwira ati yibaza ati turajya he umuhutu ati turajya he umuhutu nahure n'umututsi bahurirane baganire bishime ariko n'ubundi banaganye bafatanye niyo nshingano twari dukwiye kugira aho kugira ngo duhure turebana nk'ay'ingwe ibyo ntidukomeza kuba muri ibyo ngibyo ntacyo tuzageraho icyo nakwifuriza abanyarwanda bose ni amahoro mu mutima wabo ariko no gushishoza no gutekereza tugati bityo tukaba twashyira igitekerezo hamwe tugategura ejo hazaza heza twebwe turi abasaza turi kugenda tugenda abari n'abakecuru ariko hari urubyiruko tuzarusigira iki tuzabwira iki abo mbwira ntabwo ari babandi bavuga ko bageze iyo bajya ku ndege yaguye ikibyo ni uburenganzira bwabo ariko icyo nifuriza abanyarwanda ni ukugira amahoro gutekereza no kwishishikariza gutekereza bene wacu bari mu kaga n'akangaratete muri kiriya gihugu
ye murakoze rero namwe muzagira umunsi mwiza wa Noheli n'ubunani muramukeho
muramukeho Agnes murakoze